tunalia.
Watu wanaongea mbele ya Mungu ni mambo.
Siku kipata chongo bila sababu watafurahi wa bongo, ila ikiwa michongo kitu cha jabu, zitaanza longo longo, zitaanza lawama, aongei na wana, anauza unga, atumia ndumba, amjimu umba, alafu anakunja kunja. Watu bwana wanafanya, nikifanya mimi wanasema natukana. Ona wanakwama, wanazama, ni watoto wa kiume haja ndogo anachutama.
Wache waonge, watu bwana wache waonge.
Kajana lipandishwa kizimba, kelele zao nyingi na uzaunga kitaani. Wakaja wazee mamwela wakaniweka ndani, wakatai fisha mali majumba na kathamani. Mungu baba nafanye dada, na naroo ngumu kama paka bostaza. Wali nipa mada akandamini sada, na nikipatacho kidogo na tamu sada. Watu bwana wanafanya, nikifanya mimi wanasema natukana. Ona wanakwama, wanazama, ni watoto wa kiume haja ndogo anachutama.
Wache waonge, watu bwana wache waonge.
Wanalenga kunishuti, hawataki nivae moka, nyonge tai nivae suti. Shachoka kulea, zile mimba zao za chuki. Watu wanaongea mbele ya Mungu ni mamluki. Ndio maana mimi milele najiamini. If you feel me, piga goti chini.
That's the job.